Amosu ahinya okinyi ma kawuono. Kawuono odwa dhi nyime kowinjo wach Nyasaye. In gi buk mar atong gweno kanyo, kendo bugni olose gi Jo Language Recordings International. Kine ma gikao duondwa ka gilando wach Nyasaye. Kendo ka in gi penjo moro amora, wabro mor kindikonwa kendo wabro duoki kaka owinjore. Koro wang'i picha namba achiel. Ne nitie kech maduong' ahinya e piny Canaan, kendo ne nitie ng'at moro miluongo ni Emilek. To nikech kech mane nitie e piny Canaan, noneno ni mondo kaw joge kotere piny Moab, nikech e kuma ne chiemo ne nya yudre. En kaachiel gi chiege miluongo ni Naomi gi nyithindo ariyo, bang' kinde manok, Emilek notho. Bang'e, yuoyi ariyogo nokendo mon Moab. Achiel niluongo ni Orpha, achiel niluongo ni Ruth. Bang' higni apar, chuogi duto ariyo notho. Naomi nowinjo ni chiemo ni dala, kendo noikre mar dok dala mondo yud chiemo. Naomi nokone chi wuode ni koro dog thuru e dalau. Onego Nyasaye gwedhu nikech usebet mang'won kuom chuogu ni kata na wuon. Kendo ni Nyasaye onego gwedhu mamiu chuo manyien. To mon jowote noduoke ni o, ok wadwa, wadwa mana dhi kodi, ok wang' wadog chien. Kata kamano, Naomi nokwe ni oyo nyiga, dogura doga chien.